studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
hede be studio tamani odo sa musido modo Ousmane Diko halanto an kabaruji gondi do di petit jagra woneni en to boggi jande to on almisada jadi leli meden warti fa e ujinaji didi e chapande joy e jetti milliard dina ujinaji didi e 3 milliards ndi beedare wadi wattunde kebal wondi e buytaade député hidrube lamka gotnaari ka do sare hitan 2016 on faabaade torribe e koreji mum en fa keba no gorra woni ko jawdi CP darani nenne imaade mum yo fa dewrintinangal beedoro faabotobe MDH yammini hono nyalande aduna teedade sande rewbe wattu baasi yiwde 2012 warde 2013 hewbe torrikeli région ngaji sa leydi meden di wattunde gube de nanguno tonden Malidou yammini hono nyalande Afrique batte gollirde laamu faade paabo hono yirwere e dañal li leydi meden denno di kabar joni man jogano en kiki da ko bismillah modon e do studio tamali assemblée woti hono saria nyande altinere nde bat hono batte eto jawdo hono hitande 2016 ka sariya beedi almusaddaaji di nenno ko be da ko hebete hen koodu buytike nenno ministre kebal leedi jawdi leedi meden di holliti yo golleji kesi di nannaadi e jatta di chaabani ka do sariya
kebdena umar wal takitede e ngol sariya wal wota do ngol yoko almusaddaaji di beydama kebede buytama almusaddaaji di ana wara non ujinaaji didi e didi milliarduuji e ko fawi joni di jehi fa ujunaji didi e chapande joy e jetti milliarduji e ko fawi kalisi sefa tawene kebede ana wara non ujunere e temede jetti e noga e jetti milliarduji e ko fawi joni di chaminama fa ujunere e temede jetti e didi milliarduji e ko fawi kalisi sefa ministre kumando kebe huntani hore kabaru sariol ngol der suru batirundu holiti wiide ko golleji forba goddi beeda e hojoydi ko sawimbini de do weltere dido golleji ngoni joyingol wakande kumaninde yirwere boyonde bangal almusadda projeji di talkuru sinnanudu e kanye landinal woteji di commune ngaji e di nuygal sariaji ministre holiti wiide dun ngol sariol kebe ngol ana huntana hore dun almusadda golleji region ngaji menaka e tawdeni
nena député en hirdube laamu gotnaali sareka nena dun woni sareka eto jawdi dun sareja eto jawdi tan 2016 e wi mabbe anne gouvernement ka hono ka do sareya haydanta hono himmeji bibbe leedi de hirdube laamu be bi jabaali hono ko député en murtunobe be jobe ilande murtundonde fawarde hande dum laatani sabab hono be dogon dido jawdi hitande ilande be jaltuno hitande 2012 fawarde hande denno kanko modi ndjay député hirdube wonko haaldi e mirena kilu mayga keddana mamadou samaseku
nde
do weltere an holla wiide gouvernement o andana sanne kabaru almusaddaaji di sabi so mo wada hono de do weltere fuf an haani non o beeda kalisi do ko hertana almusaddaaji di ko ka ko mbaliti ko dawra non ko ana hulita wiide andal mabbe ana famdani dum ana ele ido almusaddaaji nyamaade député en jeegom dogibe iwde assemblée yaade gullidoyde e yimbeele murtube le hitande 2012 nde be beedige e waybe leedi di so wiyama be do yimbeele totte jawdi ibi kanda fe sabi fay hunde be gollay be njobene million ngaji chapantati e jenay dum ka jabiti fasan dido sifaji ana huntana hore rafi jukoje
hono wallude torrebe e korejum en fu no kuntirta ko hore ngurda no iri fa ngad e juude mu en le dewrintinal kanye e nyibugol de era woni imade ono gandade heedi suudu jawdi CPI fa daño ko be ndokka ko nenno yo statut de Rome jabane dido jawde e le sharia ila hitande 2002 denno kedo denno mamadou sama seku fa be dore den famu
ce fond a deux mandats le premier
mandat ji didi ndedo fedde jogi mandat arandejo o yo daranade almusadda torraji di yo sifa torraji chatudi ngadaadi fewde e terda yimbe ma hakkilo mabbe ma kaki gollirde mabbe so tawi dun won cikitaado laataade sababu mudun jukkoje fawete joomun mandat dido berde o yo jokkitita gol kabaru yimbe e torrabe e ngol fawi do sifaji tati di hakkilo di kaki e di terde ndenno de do nuile tati mandat dido bo huntanta hore njoddi di njobete tan so tawi won mo sariya fawi mun jukkaje nden be otodi sanne be njobante ko kandi kanko jukkado o waji minta darnaade almusaddaaji torrabe
kala ko jiddon famitaade pode fay do be malame Facebook na Twitter do studio tamani AMDH ɗum woni walde darani nde dabaru hono sariyaji hakkeji yimɓe yambini hannden ɗum woni ñalade aduna gam teedade samde rewɓe wattu baasiji yalla ɗum fuu e du salafe nanno ƴiwde 2012 warde 2013 hewɓe rewɓe hono janama les région ngaji sahal wattu nde guɓeɗe nanguno tonne torraji fuu ɓurana yimɓe nin nanɗo fedde nde wi laamu o du wawa ɗo laamu wala fuu kamɓe ɓe mbawano gollude docteur Moktar Mariko mo AMDH wonko haalde Ousmane Niali Bouli keɗo ɗemɓe
sappo e jeenayi lewru juin fuu yamminete ñalawma keƴanaɗo haɓude bonandaji gaɗateɗi fewde e rewɓe ɗum saabi ɗe min noddi hannde hokkoɓe kabaruji famin pammani ɗumen kabaruji gonɗi joni hono rewɓe keɓɓe torraji ɗi kabaruji mumɓen worri e tiɗallaji ɗiɓe jogi minen jaati min gon tiɗallaji famin ballaɓe yaade le sa hangal wona ko balli eɗe andi laamu o wala le nokku o nden horgol ana tiiɗi wadde tiɗalla goɗɗo ɗo wonmo min jogi juge kokkaɗo targui ɗi fuu si fuɗɗi wadde sariyaji ɗi fuu itte nden ko puɗɗuɗo golle lebbi seeɗa fuu waylite goɗɗo wadde ɗum ana ɗayna golle o saabi garowo keso ɓaman talki ɗi illa no ɗum worri arande nden darata fama ko woni le majji
hande noga e tati lewru juin 2016 woni ko mali yambini hono ñalade afrique gam laamu gollirɗe laamu ley afrique nenno sisili muɗum woni hoto gollirɗe laamu daroto ley yirwere e dañal ley afrique ministre golle leydi meɗen du wi yo faabade hono laatagol laaɓal e ley golle fa warde e wayde guykaji ley golleji sabani nde ɗo ñalade yamminade kanko madame Diara Rakitala ministre golle leydi meɗen wonko haaldi Alhousseine Abbatoure keɗɗena mumini sendebu
fanda ñalade hannde nde yo wallude no gollirɗe mali mbawi gollude dow finatawemi sallah pati yurukuyuruku waɗe le majji golloɓe garan le gollirɗe golleji gaɗe no woɗiri ɗum yo wattu tedduɗum fa ewe no mbawɗen yirwinde gollirɗe laamu kañi faminde jonde e golleji mu le yirwere leydi ndi tegal tiɗalaji ɗi laamu o heɓɓuno le leydi ndi laami ɓe gaɗɗi wayltinde ɓalal yo waaji
coupe du monde espagne basket U17 rewɓe meɗen jottoriɓe Saragosse ley tampere mawde tappi hankirde brésil baduji capanɗe jeɗɗi e jeɗɗi dow ko brésil heeɓi baduji capanɗe jeɗɗi ko ɓe garan du fiidude ñande ɗum ñande alkamisare waronde ɗum janggo e leydi espagne du
union européenne e royaume uni goni faabotoɓe studio tamani
sen garti e kabaruji région meɗen ɗi keɓen faamu tan hono kabaru golleji makko moɓodike ke beete hannde moɓi ke beete hannde to gawo to nenno noga jeɗɗo wonɓe ley gouvernement fawarde plateforme kañi e sema fuu pamminama le balɗe jew do gollidal warata ley ƴengigol golle kawral ngal rewɓe hooreɓe baala ana gondi e jangguinede fa mbawa haalde yesso jaama eɓe ɓado capanta ton ɓe uniforme famminta ley gollirɗe ley gollidinde e gollide région daraninde ɓamtade rewɓe ɓe jangguinte hono faɓe mbawa daranade hakkeji rewɓe ana ɓado milliard uji jeenayi sefa ko ambassade leydi Canada hokki office o faabaro ley duuɓi nayyi nenno fa keɓal guure e maarofu ɓeydo sabani dokkal ndiɗo jawdi janguinoɓe ɓuren e tarkine fuu tamminama hakkilo sesare fa deƴere warta batu muɗum tilike keeña to ɓurem to nenno ley ko UNICEF e andini UNICEF andiniɓe hono sariyaji laatade sariyanke leydi ankaku fa warde e taɓade sariya kañum e laaɓal e kañum no laamu laatiɗo laatoro nenno ɗo kadduɗo e ɗiɗo kabaruji hannde kedde heɗade yewtere men ana yesso yo jii janggo